DJ Access. Unajua na kupenda mimi, sibeliata kuacha mimi. Speech calls, I got you walk my talk. Yes, I love you so much. Siwezi kosa kitu, I always get much. Nitasimulia upendo wake baba. Maishane, pale kanisane. Nikianguka, nitakuta msaidizi. Mashinde ya nisonga, wewe ndio nguvu. Ni wewe, sitafuti mwingine. Jana leo, na hata milele. Ni wewe, simoni mwingine. Nikiwa nawe, sina kiwewe. Hosana, tunasonga mbele. Hadi mwisho, tunasonga mbele. Songa mbele, yeah, ni wewe tu tunasonga mbele. Unajua nakupenda mimi, siwezi hata kuacha mimi. Ni wewe wangu wa milele, wa milele, wa milele.
Unajua nakupenda mimi, siwezi hata kuacha mimi. Ni wewe wangu wa milele, wa milele, wa milele.
Unajua nakupenda mimi, siwezi hata kuacha mimi.
And reasons are kumsifu mawana dole.
Jesus,
nipe two, nikuweleze tu. Ata kama one plus one is two, tamsifu tu.
Jesus,
nipe three, nikupeleke step by step. Enye huyu Jesus, alini set free.
I'm free,
kwa kesi nita dunda dunda. Siwezi potoka na kufika dunda. Napenda sana with all my soul. Hata nitembenji ane, nishiwe na soul. Sita choka kama Saint Paul. Nita bless the Lord with all my soul. What can I see here? Unajua nakupenda mimi, siwezi hata kuacha mimi, niwe wangu.